Nanga tosia kagati na odezi wa changing colors ontunuliza masogo buchai but baby why njagala gwe 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 amasuntade kugwe gwe gwe kogalwa kuwa gwe baby don't pawude njagala gwe 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 amasuntade kugwe Tomvamu osanyo nziriremu ensobi zikolwa bantu okusonywa no kya buntu wagenda nakasweta jensula wafuka winter ngempewe fuwana nambika nenyumba fuka freezer tude mulyango gwe nyumba ninda mwagalo bolita kwesunga ngasimpya bana Uganda jebesunga njagala gwe 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 amasuntade kugwe gwe gwe kogalwa kuba gwe baby don't pawude njagala gwe 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 amasuntade kugwe gwe gwe kogalwa kuba gwe baby don't pawude Chiva fea, twandi tude kucheya Wangamba tuliba pea, nene ya ma Take care,
I'm re-record